wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka Jubaland ayaa magaalada Kismaayo ka daafurtay wejiga labaad ee ololaha tallaalka ka hortagga cudurka dabaysha. Munaasabadda daafurka oo si heer saraha loo soo gaasimay ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaad, madaxa wacyigelinta iyo horumarinta wasaaradda ee caafimaadka, howlwadanada wasaaradda, iyo wakiilo ka socday hay-adaha caalamiga ah ee wasaaradda kala shaqeeya dhanka horumarinta caafimaadka. Ololahan oo socon doona muddo 5 maalmood ah ayaa lagu wadaa in laga fuliyo dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka Jubaland. Ujeeddada ololahan ayaa ah in caruurta ka yar 5 sano la gaarsiin doono tallaalka cudurka dabaysha si looga hortago faafidda iyo halista cudurka uu ku leeyahay nolosha caruurta. Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka Jubaland, mudane Ismaaciil Axmed Garas, oo si rasmi u daahfuray wejiga labaad ee ololaha tallaalka ka hortagga cudurka dabaysha, ayaa ugu baaqay waalidiinta inay kaalin muuqato ka qaataan sidii loo xoojin lahaa in caruurta ay helaan tallaalka.
Shaqadaha ay rabtaan inay qabtaan wixii kusoo kordhay, waxa ka cusub iyo faa'iido actual, haddaad gurigayga timaadid oo aadan adigu iga dhaadhicinin faa'iidada uu leeyahay ilmahayga, waxaan la soo socdaa berita, waxaan leeyahay qofka ii yimaada warnio igala tag, in la yidhaahdo diiniyan ma haboon yahay, in la yidhaahdo dhashu yaraynaya, in la yidhaahdo horuu qaba cunugani oo maxaa kaloo la socda talaalku, waan garanay maxaa benefit oo kaloo la socda, waxyaala badan qofka maskaxdiisa in laga saaro oo faa'iidada runta oo talaalkani ilmihiisa u leeyahay. Dadka laga rabo inay dadka ka dhaadhiciyaan waa idinka, haddaa idinka wacyigiinu dhisan yahay oo la rabo wacyigiinu inuu yahay 100%, dadka hadhow shaqada qabanaya way u fududaanaysaa inay meel fiican gaaraan ama in badan gaarsiiyaan.